JB.
When Tom Tom come out in, na kuta sweetie, I rote rote. When Tom Tom come out in, na kuta sweetie. When Tom Tom come out
in,
na kuta sweetie, I rote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote.
Umandete wanga nfi, samaki wa majini.
DJ B.
Nami Mungu kanipa pa kuka kando yako.
Aliumba ardhi akaumba mbingu, akaumba mbara mwezi, kaumba nafsi kaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha sizani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani. Umenizidi mahifu, shika vima usukani. Tune taratibu, baada ya tuta baby koleza gia. Keni tam tam kama pink, na kuta sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vite cheni shagiliti, sita kichiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacha o.
DJ B the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Hadithi kunja hadithi njo, utamu kolea. Mweza nukupa liko kwa roo, ime ninokea. Vision shooter pole iho, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu ongea. Tena ni kwa kiluda kitari, na mpatipa halali. Kwa naitaga sukari, alamba hang. Na jana nilifunga kasali, nikamuomba jalali. Tuepushe madhohari ya wanadam. We mtamtam kama pink, na kuta sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vete cheni shaduliti, sita kichiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, sa kukwacha vo.
Kazaje, kazaje, kindia kazaje.
Mweza kuhu, kukwacha siwezi.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Oh, yeah.
Come on, take your hand on me.
DJ B.
Sama kumachini. Nami Mungu kanipa pa kuka kando yako. Na furaha na mani, mapenzi ya dhati. Na yunipa siya wa yuna, indani juu. Kifo cha mende chali, party to party. Monday to Monday, indani juu. Party to party, Monday to Monday. Oh baby, tell me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
Oh baby. Hey, Mambo VIP, it's your boy Tilly Brown. And I'm kicking it with DJ B. Mad Sick
Vicky Bandes.
You know what we're here. Ulivonjaza nipo moni, hakika mwengine sioni. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipo moni, hakika mwengine sioni. Zawadi, mwe watamani, kama
mana mwana kana jificha ficha mana kamebeba zigo
DJB
chajabu hakana mamo katoto kadogo ila mchezo meusoma toto laka nairo you know take a bairo kana nifanya psycho oh yeah kana jificha ficha mana kamebeba zigo toto laka nairo you know take a bairo kana nifanya psycho. Oh, yeah. Kanapenda kapicha kama mwana wa mitindo. Aya basi nionyeshe.
We mama.
Na kama unajamini mzuka ndiyo uzidondoshe.
We mama.
Aya basi nionyeshe.
We mama.
Na kama unajamini mzuka ndiyo uzidondoshe.
We mama.
Tuto la kanairo, nairo, nairo. Tuto la kanairo. Tuto la kanairo.
Kakona, bonge la zigo, sura kirigo. Toto akicheza na fimbo na batibigo. Kana pendeza kalivyo kana maringo. Kari na ziri kipimo na mwana figo. Fishi na mwiko na songa sima size ya soja. Majiko ajiko imelazimu sake mboga. Madiko diko tamwarojo ni kuonja. Kona kijiko na labojo bila woka. Chono kibiringisha, maluna nifikisha. Vile unavido na sifa shinda mafashionista. Madia mainsa madino bokyo metikitika. Weke mafilte kwa picho na kari pedirisha. Bado ona ngaza ili yao. Choto laka nairo mashala mama lao. Wafure wapasuke seuri yao. Wakumbushe malipao. Danga danga ukaonyeshe mkali wao.
Choto laka nairo, kino chake bairo. Kana nifanya psycho. Oh yeah. Kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, kino chake bairo. Kana nifanya psycho. Oh yeah. Kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe.
We mama.
Na kama unajamini mzuka ndiyo huzidondoshe.
We mama.
Haya basi jionyeshe.
We mama.
Kama unajamini mzuka ndio uzidondoshe.
We mama.
Toto
la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo.
Hivi umeumbwa ama umeshushwa, unanitisha.
Wow.
Hivi umetumwa ama umeagizwa, kunidatisha.
Wow.
Hivi umeumbwa ama umeshushwa, unanitisha.
Wow.
Hivi umetumwa ama umeagizwa kunidatisha.
Wow.
Kiuno kama kina mfupa mama.
Wow.
Mwenye bucha ka kujazia nyama.
Wow.
Show me what alichokupa mama. Baby show them. Show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Baby show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Show them.
DJB the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Gari unaniwasha kama gari. We kabila gani mbona shokari. Una michezo yako hatari. We yako lala gani mbona kasari. Oh yeah. Oh na na, oh na na na.
Wow.
Oh no no, oh no no no.
Wow.
Oh no no, oh no no no. Oh yeah.
Dadavua fitu flani vya kusisimua chachambu wanavyo ichambua nipa minga tengate mikato nika tekate igande ina tenate iteleze shwe kwa mate yala 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 yala. Yala. kunifania pania, na hajataka kuniachia. Kanifania pania, na hajataka kuniachia. Kama samaki ulomakia, huanza kichwa mpaka na kiaya. Na hiyo baserikali, kijana pelekwe mali. Ananifanya silali, siwazi sitafakari. Yala, 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 yala.
Umekupanda kichwani mwako, unaona unita. Wengi wanakutaka wako kutwaro juju, unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa. Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama itukula kwako na misijali, elewa wapo madema na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Oli walo naliwe, oli walo naliwe. Pengine tu kwa ndoto, ukidhani nitakufuatilia. Yamenifika hapa kwenye go, domoni anakaribia. Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama itukula kwako na misijali, elewa wapo madema na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Oli walo naliwe, oli walo naliwe.
Kavera na pia na tesa kitera. Ship number 8 kitera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Let them billy billy ni na mademo willy willy na na ganji na ni washaka pili pili. Go that ame dunga mini. Go that take hiyo muli mombesi bongi lubengi na kasi kiswahili na na miteneza swing like katumbili. Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance. Niki puff na pass, niko cut na grass. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but
but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda, wa super gongi na madiva. Mi upenda, nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda, nikiwa whiskey uko river. Mi upenda, chafuwa shingo na masilva. Mi upenda, kupika githeri na gas. Kwa moka ama ancestor kaspasi. Kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu apo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe.
Eti huyu mtoto amepotea. Kwa nini mtoto yako hata chai hawezi nunua? Kwa nini mama kitelewa awaka naribu pesa? Kwa nini mtoto yako
hata mini kiwales chapiga ngoza wiki sande best? Hata mini chanere chapiga ngoza wiki sande best?
Since the other day I was in charge to thank the most high God for the gift of life. People judging me left and right,
back and dead. No matter, I can't no quality. No matter, when I'm done in the abnormality. No matter, I'm not going to be a quality. No
matter, you're in reality. Bona una roll, kwenye bima. Nge shikia mama hata nyumba. Bona una ishikilele. Shukihuanga papa kwa na teta na pesi.
Wengine wana information, wachache wana truth. Tu, tu, tu. Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books. Hey, na pia wale utoe batali na looks. Siamini ulimi ya mtu oni neno liye tu.
Binadamu wana maroho. Nia yao kukuvunja moyo.
Binadamu always wanandia. Baria bandia tuko live juu ya grace ya Mungu. Si favor ya mtu. Tulikubalia kuna liye clean through. Hatuko si sports car kofia mabutu. Habateti kitu bila strings attached kama orutu. Nina mengi ya kusema bila kuedit. Kabla ninge ile shima inanga exit. Niko solo sitegeme clicks kama Camry. Wacha kuletea flower when mapua inapamba. How to love you to love her. Kone ni kupati loko best position kuku stop.
See the other day I was in charge to thank the most high God for the gift of life. And they want people judging me left and right back and dead.
No matter, akio no prosperity. No matter, anadani ni abnormality. No matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality.
Baby, you see me easy. Come talk to me now. Love ya go iko easy. Don't need no one now. Woman, woman. Sugar, sugar. Woman, woman. Sugar, sugar. Naomba napata upendo baraka. Malo meni pendo meni bless me leo. Naomba napata upendo baraka. Malo meni pendo meni bless me leo. Napata ra, napata ra, napata ra. Meni palapodo, napata ra. Napatara, napatara, meni palapudu. Napatara, 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 meni palapudu. Napatara, 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 meni palapudu.
Uruka kuleta, nishika ni mateka. Sito kutenda, mimi takutenda. Without you girl I am no one. I give you my love, you're the one.
Without you, girl, I am no one. I give you my love, you are the one.
Naunga napata, upendo baraka. Polo meni pendo, meni bless me leo. Naunga napata, upendo baraka. Polo meni pendo, meni bless me leo.
Napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo.
Woman, woman, sugar, sugar. Woman, woman, sugar, sugar.
Napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo, napatara, napatara, napatara. Meni palap godo.
Typically, come on, my shoe shop. Typically, typically, come on, my lake. 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 Come on, come on, my lake. Come on, my lake. Come on, my lake. Come on, my lake. Umetoka na kiba we, umetembea na tembo we, umepita na badi we. Pisikale, pisikale, kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale, kama malayika be.
Bebe inapushindinga, si macho matatu. Minajiweza so vizinga, upajo na matatu. Unywe nesi ata kevanti, akitembea na tetema. Kiuno swala zigo elefanti, anajua kuvaa. Zile levo kaza hudu, au tana shadoni. Ama Shakila wa Insta, ama Vera Sidika. Kama una pisikali pigia mayoewe. Kama we pisikali pigia mayoewe.
Pisikale, pisikale, kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale, kama malayika be. Kama una pisikali basi pigia mayoewe. Kama we pisikali pigia mayoewe.
Kama una pisikali pigia mayoewe. Kama we pisikali pigia mayoewe.
Kalishu nyumbani ya toka. Katili una nafsi una huruma.
DJP
hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itani huma. Kumba msaliti wewe kwa tamaza mda mfupi. Zibari melitosa kawekeza mda mngi. Kumbebure na jichosha. Wewe wewe tulojenga kwa juhudi. Tile ndoto na mipungo ya kufunga ndoa. Tera, subiri lipone, bado nali ukuza. Tera, unatamani ukome, nipelikizo mwenzio. Tera, subiri lipone, bado nali ukuza. Tera, unatamani ukome, nipelikizo mwenzio.
Pengine ama penzi na wenye
sicheze cheze.
Ama pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo wajazaliwa. Mwana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kama msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelito
tosha. Kawekeza mda mngi kumbe bure na jichosha. Yete wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliuko usara. Tunatamani ukome nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone bado naliuko.
Ah, 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 ah